It's me again. Pira maskani, stories za kizushi, stories za kiwaksi za mini, eti mfano mimi nish bila demu hilo wezekani, hapa duniani lifestyle kihuni silitaki. Rest in peace Tupaki, masela wenzako bado mibaki. Stories zile zile bado za kiwaki, eti bila demu inawezekana. Yo, ngoja ngoja boda, ngoja ngoja boga. Ukipenda maua lazima upende boga. Nasubiri sana na wenzangu wanagonga. Nasubiri sana na wenzangu wanagonga.
Goja, 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 baby, goja, goja, yanaumiza matumbo. Goja, 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 baby, goja, goja,
yeah,
yanaumiza matumbo.
Saa zingine mpenzi wangu na furahi, hasa pale napokumbatia ukuni na jidai. How will I do without you? How can I focus my lady without you? Yeah. You're my strength, you're my style, you're my old dream lady.
Damn girl, you are my everything.
Let's fly around the world together. Let's have your pretty kids together. Come on ma, oh mama. Ati ningoje, ningoje. Kwanza nangoja nini? Ain't you not that cheap?
Goja, goja. Goja, goja. Baby, goja, goja. Goja, goja,
goja,
goja, goja, baby, goja, goja,
yeah,
yanaumiza matumbo.
Representing Nai, Nairobi, Kenya, my girl VD, from 255, this is Boogaloo.
Goja, baby, nitangoja, nitangoja.
Yeah.